kombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala Nansikombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala Nansikombiro jingi pangisize kalungu wano Otugenda okusulanga mpangudde obukadde buno Oyo aliranye loja taina mubezi tagenda kwebaka Njagala nkubebesi nansikombi okubesitiriyo Genda kukirira nkwambuke nune ne kunywa ntoyo Genda kusumulula nansikombi kufule yingiri Wasako kasawe kemasaka mpulire bwe kakula Somezeza nakatiko mukwano kobwe gunchu nyakati Nansikombi sembere no Watako kunzawo ojulira otyagalanti Ekyo kyuma kye Japani Nansikombi sembere no Watako kunzawo ojulira otyagalanti Kyuma kya Idi Amini Nansikombi kamundiala Watako kunzawo ojulira otyagalanti Ekyo kyuma kye Japani Nansikombi sembere no Watako kunzawo ojulira otyagalanti Ekyo kyuma kye Japani Zontunulira bulungi naddala nga tuli mu kavulu Nazontunulira bulungi naddala nga tuli mu kavulu Wanyimbira sisiri eyali azaye n'omuwomesa Bakutonda lw'enzooli ensula ezizote zikalira Nakuzeyo ne kutanka amazzi agamutugalembeke Sekalompunyira zidola siringi sitezikusanira Osaana kola mu banka kuba gwe mulimu gwafaanana Nansikombi oli munyu gwange bwe gutaba mu mmere njala nsula Gwe kazannyo kange akanyumira ng'edda mu nsaka Oli kasaawe kange mwe nsambira n'ensona pena Komyawo mpitiridde totagulwa ag'enziga kuno Nansikombi sembere no Watako kunzawo ojiwulira otyagala nti Ekyo kyuma kye Japani Nansikombi sembere no Watako kunzawo ojiwulira otyagala nti Kyuma kya Idi Amini Nansikombi kamundiala Watako kunzawo ojiwulira otyagala nti Ekyo kyuma kye Japani Nansikombi sembere no Watako kunzawo ojiwulira otyagala nti Ekyo kyuma kye Japani Atako kubiri nansikombi tukatume maka Kewa mwenyeza muzibe wanda natunula kololo inatia Obulungi bw'obusika ng'amasanyalaze o alungi wa Njagala tuzaala akaana tukatume valentine Atako kubiri nansikombi tukatume maka Kewa mwenyeza muzibe wanda natunula kololo inatia Obulungi bw'obusika ng'amasanyalaze o alungi wa Kamaliriza mukwano nansikombi kamfukamire Nkukwasa akamuli kavale nga tekana wotoka Njagala okalage bajja b'okuba nkimanyi wano we bali Obangambire beberere munabo mulavu bongeze Nansikombi sembere no Watako kunzawo ojiwulira otyagala nti Ekyo kyuma kye Japani Nansikombi sembere no Watako kunzawo ojiwulira otyagala nti Kyuma kya Idi Amini Nansikombi kamundiala Watako kunzawo ojiwulira otyagala nti Ekyo kyuma kye Japani Nansikombi sembere no
Remember where you got it first. www.djericom.com